ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didami lama didami shani soddomi to koratti television an itio satin kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra esni darba guyanarra robi mudde to ko barakuma lama didami to ko akalako sa ethiopia timmo sada sadidami lama barakuma lama fi kuda afur qopi kenya harra ke satti gabasale imota addadarra titiye fatan qamna odut dursa odu kana sinid yesitu tujube horati garasitana sinde barsa
kamoltan urdufto takenya odu namaf qamnu kuno ittana mumich ministera etiopia demeqa mekonni fikitisani kan china wangi har amariyachu dan tuta odu finfinne kesetibse kenni jiru demeqana kajirani tidawonnan ministericha inna etiopian rakko kesejirtu yotaw kunis kamundisu degersa pola manta siyasa cimaf hariron tarsimo biyo talamangiddu jirachu sati jiran wangi akajirani tibiyemichu katate china hala etiopia kesejirtu itdeyanyan urdufa kajirtu yotaw ibba humnota ala danda siyasa sani imote keso etiopia ratfe uyalan nimor mitijiran jechudan dubima ministry imala ambassador dina mufti vof ipsaniru wangi ኢትዮጵያ ከዳወታን አተተማን ኢትዮጵያ ገዲሳ ባጀቹን ረደደ ቢን ዋሚች ተርባይና ጅሩት ጀቹዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ፉለ ትዊተር ኢሳን ረት በረይሰኒ ኩን ሞርሚ በላዳ ጀረን ሎለካ በኢትዮጵያ ከሰትገጌ ሰሙ ኖኒ አላ ገሬባብ ሳይፍ ደገሩ ጀቹዳን ቲፒኤልኤፍ ኢፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ረደደ ቢውን ሂመቹን ሳኒ ኒያደ ተማጀረ ኬነዲ አባተ ትንፍነራ ኢትዮጵያን ወራንሽና አንኑ ለሄዱ ሀርከቲ ፒኤልኤፍ ጀላ ወለቦም ሳጅራቹ በክስፍቴ ሚኒስቴር ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ለገሰቱሉ ቴሌቪዥን አረጥብ ሰከነኒ ነከጀናንቲ መጋላል ኢንተርሲ ሞታ አንከነከጋሸና ከለይሶም ኖቲ ኢትዮጵያን ተዋታማኒሩ አከ ሚኒስቴር ቺጀናንቲ መጋላልን ከነከሸዋሮቢት ሞላሌ መዘዞ ወራይሉ ገነቴ ፍቾፍቱፍ አሴታ ሁኑት ኢትዮጵያን ዴብሰኒ ቀባማኒሩ ጀራን ዱቢማንቲ ፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳ ይርጋ ትዊተር ይረት በረይሰኒ ሄዲ ሁምነ ኢብሳ ተከዜ ሁምኖት ኢትዮጵያን ቦምቢን ሀሌለ ሙሳ ከንብሳን ይወተው ኮርፖሬሽንን ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያሞ ይመና ከን ሀር ሀሉዳን ኦዱንሱን ከንኪጅባት ጀዴ ጅራጀቹን መለስካቸው አማሃ ገባሴራ ኮንኮላታን ገርጋር ሰፊያን አፉር መቀለ ሴኑ ሳኒ ሰገንታኛ ታአዱኛ ነው ፍብስ ጀቹን አንዱ ቢማንቶ ኩማሞቱ ሞታ ስቲፈን ዱጃሪክ ኢብሰከነኒን ቤክስ ሰኒሩ አንጋማት ኮንኮላቶን ፍየም ሳሪበቶ ኮፍሸንተማ ኦል ገመስከ ሴነን ይወተው WFP ጉያ ጉያ ተፈዲ ኡመተ ሚሊዮን ሸኒፍ ቱቃላማ ጉቱ ፎጀታ ጅረጅረን አኩማ ቤከሙ ዳንዲን ከራ ትግራጌ ሱመርትኑ ሰበባ ወልትቡ ኢንሳን ሴኑን ዋን እንደንደ አምነፍ ጀቶ ኮፍ ቦደተር ክፈቴ ጅረጅረኒሩ ዳንኖ አማራ ኬሳ ሰገንታኛ ታአዱኛ ተሴፍ መጋላሌ ኮምቦልቻ ከሰከነን እንጅራን ለሞተኩማ ዲበተኩፍ ቱርባንደርብ ደግር ሰከነን እንጅራ ጂያቶኩ ከሰት መጋላሌ ከና ፍራፕሲን ገርጋርሳ ከነሙንሳ ኢሰጀልቀባቲ WFP ምቾንሳ ቱርባንን ታነንከስ ለሞተኩማ ዲባፍሪፍ ኩመሸንተማ ኦልታኒፍ ገርጋርሳ ኢቲንገውፍ ጅሩ ሚራን ሜትሪክ ቶኒ ኩመጃተሚ ቱርባ ኦልካ በኢትዮጵያ ከሰቀባቹሳ ከበክሲስ WFP ኩኒስ ኡመተ ሚሊዮን ሰሊፍ ቱቃ ቱርባኛች ሱፍ ጋተ ኡስ ገሩ ሰበባ ሀንቀነ ቦባፍ ዳንዲን አበሙፍ ደቀቡ እንደንደኝ ጀቹን ዱቢማን ቶክማሞቱ ሙታ ስቲፈን ዱጃሪክ ኤፕሰኔጅራን አብ ሚዲያ ሀዋሳ ጉድጅ ትዊተር ወልወራንስ ሱ ከነሳ ወጋቶ ኮ ኡልቱረ ከሰልት ሎለ ኦፋ ከጅሩ ገሬሪ ጴሎላ ትግራይ ነሞተ ቀቀን አካውንት ይሳኔ እግሩ ሳፍ ኢትዮጵያን ኮሜዲ ስቴጅር ትጀጁናን ዱቤምቱን ሞቱማ ክብጠ ተከለሳ ዱበተኒሩ ሞቱማ ሙምጨ ሚኒስቴራ አብይፍ ቲፒኤልኤፍ ግድት ወልት ቡኢንሰ ኡማ መበክሲሱፍ ጋሬ ለማን ሚዲያ ሀዋሳ ገርጋራሙን ሳኒ ፈልሚንግ ጌፈማጅሩ ኒሙልሳ ጀራን ዱቤምቱ ወጅሩ ሙምጨ ሚኒስቴራ ቢለኔ ሲዩም ኢብሰቱተ ኦዱፍ ከነኒን ትዊተር ሰገሌ ደግርቶተ ኢትዮጵያ ከነን ደረራፍ ኪጅበቲ ፒኤልኤፍ ኢላጅ ሲሁ በኖ ከነን ኡቋም ሱረት ፉል ለፈተጀነ አመኑፍ ሰባባ ቀምነ ጀራን ከነስ ትዊተር ዋልታሌ ዲሞክራሲ ፍዳቦሊነ ዳዳ አኩመ ደግርቶተ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ሳኔ ሰነን አባ ከነ ግዱ ሰኔራ ጀነ ከን አመኑ ተኡ ገረ ኢማማታ ከን አባ ትዊተር ኢፍ ኢብሰኔ ራጀናን ቢለነን ቦደረስ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኢፍ ኢብሰከነኒን ኮሜሰርና ትዊተር ኢፍ ኤርግኔ ራጀናን ይሩ ከን ወልወራንሰ ሰና ከሰጥ አብይን ደገርቱ ቢይሁላ ኤርትራ ናን ወልወራንሰ ሰና ኢላልጅሴ ማሪ ኢትዮጵያ ፍሞቱማ ኤርትራ ቀጥሌ ሳን ረት ማሪያተን ከን ገባሱ ኒው አፍሪካ ኢንስቲትዩት ጀራ ሙፍ ዳይሬክተራሳ ኦላና ሲሞን ተስፋ ማርያምን ለትዊተር ኢሳ ኡግሩ kome dhiyeessitee jirti. Sagaleen deeggartoota Itoophiyaan kam akka ugurame garuu beellaneen hin ibsine. Simoon gabaasaalee kijiba ta'an dura dhaabbachuuf qorannaan ni geggeessuuf gabaasaalee madaalasaa eege dhiyeessuusaaf galatatu ta'aaf jechuudhaan dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaana Gabramasqal Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Ugurri Tiwiitar raawwate kun sirrii waan hin ta'iniif qorannaa hatattamaallee barbaada jedhanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Naayijeeriyaan baateen kololeessaa keessa qorannaa walitti qabdeen vaayirasii koronaa haaraa omikiroon jedhu ka jalqabaa Afrikaan 77 darbe beeksisuu ishee dura kan argite ta'uu Instituutiin Fayyaa Uummataa akka biyyattii har'a beeksisee jira. Hayyoonni saayinsii Afrikaa 70 vaayirasii kana arguu erga gabaasanii booda biyyoonni 20 ta'an gura imalaa kaa'uun isaanii beekamee jira. Vaayirasiin omikiroon imaltoota Afrikaa 70 irraa deebi'an lamarratti argamu waltaan to'annoof ittisa dhukkuboota Naayijeeriyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Vaayirasiin kun garuu namoonni Naayijeeriyaa utuu hin seeniin durallee argamuusaa gabaaseera. Vaayirasiin haaraan kun akkaan daddarbuusaa namoota akkaan dhukkubsuusaaf talaallii argame danquusaa ilaalchisee wanti beekame jiraachuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa shakkii qabaachuusaanii ibsaniiru. Naayijeeriyaa keessaa oduun vaayirasii omikiroon ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa balaa hamaa qabaachuusaa akeekkachiise weerara COVID-19 kabiroo kaasuu mala yaaddu jedhu dhaqqabsiiseera. Ministeeronni Haajaa Alaaneetoo erga Raashaan haleellaa Yukireen irratti raawwattuuf michummaa isaanii mul'isanii booda roobii har'aa ministeerri Haajaa Alaa Antoonii Bilinkan gitoota isaanii biyyoota lamaanii waliin adda addaan marii akka geggeessan karoorfamu Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessitee jirti. Mariin ministeera Haajaa Alaa Yukireen Dimitiro Kuleebaaf ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergey Laavroov waliin geggeessamu Stookholm Suwiidin keessatti kamisa borii kan geggeeffamu walga'ii ministeerotaa kan dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa keessaa wal cina kan geggeessamu ta'uu aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisanii jiru. Kuleebaan roobii kaleessaa Raashaa ofirraa ittisuuf ugura dinagdee qopheessuu dabalatee deeggarsi waraanaa Yukireeniif kennamu akka guddatu Neetoof waamicha dabarsaniiru. Raashaa fi Yukireen lamaanuu guyyoota dhiyoo waraana daangaa irratti kuufatte jechuun inni tokko isa kaan himataa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. Guyyaan irraa muddee tokko ji'a dhuma isa bara 2021ti. Guyyaan kun addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS itti yaadatamee ooludha. Guyyaa kana ilaalchisee gabaasa qophaa'e jaallanneen akka itti aanutti qopheessiteetti.
Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti piroofeesara ka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadha irraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2-2 kan waraannatan jedhan.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take
365 days a year. Amisani, Dawamale, Virusichi of Ra, Itisudende, Atamiti Fayisun Akadendam Koratajuru, Dr. Bruce Walker, Boston Ra, Dr. Tajajile Gumsafayafi, Hayu Science City, Namota Virusi HIV Walinjiratan, Wagota Furtamaf Koratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabu ni ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin ka jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran. Garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku. Kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institiyuutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
Nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarraa akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudhaa jedhaniiru. Guyyaan eersi addunyaa innarraa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eedsii waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Paartilee mormitoota Itoophiyaa keessatti galmaa'anii socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'e paartiin dimokiraatawaa Booroo hoggantoonni isaa fi miseensonni isaa gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu isaanii dubbata. Mootummaan naannoo Beenshaangulis tarkaanfii paartichi fudhate jajeera. Naakoor Malkaa gabaasa ittaanu qaba dhimma kanarratti.
Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa koreen hojii raawwachiistuu paartii isaanii mari'atee murtoowwan dabarse keessaa geggeessitootni, miseensotnii fi deeggartootni paartichaa dirree lolaatti argamuudhaan akka waraana irratti hirmaatan murteessuudha kan isaan dubbatan. Murtoo kana hordofuudhaan isaan humtuu dirree lolaa Matakkal irratti argamuu dubbatanii jiru.
Ahun Beenishaangul Gumuz Gimbaar Matakkal. Akkaabi noo miggeenyo.
Amma dirree lolaa Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkalitti argama. Birmadummaa biyyaaf naannoo keenya irratti rakkoo ga'uuf malu ittisuu fi waamicha mootummaan dhiyeessee labsii yeroo ariifachiisaa labseen duularra jira. Paartiin keenyas waamicha mootummaa kana dhaga'uudhaan geggeessitootni, deeggartootnii fi miseensotni paartii dimokiraatawaa Booroo akka duula kanarratti hirmaatan waamicha taasifneef jirra. Jechuun kan ibsan murtee paartiin isaanii dabarse kanneen biroo ilaalchisees itti gaafatamticha akkas jedhu.
Akka jechuun ni xabbiqu.
Warri dirree lolaa dhaquu hin dandeenye naannoo isaanii akka eegan ኦሚሻሌ አከሰሳበኒፊ ማቲ ወንዱ ለከነረቴር ማተኒፍ ደግርሳ ከጉደን ከሙርቶን ደርቤ ጀቹን ከኒፍሰን ፓርቲን ዲሞክራታዋ ቦሮ መጋላ ሱሳ ከይሰቲ መሪድ እንገደታይሴን ሙርቶወን ከነነራዋን ጌፍ ጀቹን ከንሳኒፍሰን ጉርሙሌይሳን ኤርገምቶተ አደብሊ ሰባሳው መተትግራይ አቡት ጀቹዳን ዋመኒፊ ናንንቸ ከይሰቲ ሄደቹዳን ሶቾኒን ለሚሌ ነጋሂዱረት ሐሌላን ራወተሙ ወልቀበቴ ትጀዱ
እዚው ሳይ ላይ እንደርስ ያስገደደን
ወንቲ አከሙርቶ ከነረገኙ ሉረንዴስሴ ወጎተ ሰዲፍ ወለካደር ባንክ ይሰቲ ሄደቶትኒ ጉሙዚ ፊሸኔ አጀቻ ጅሙላፊ ሳምቸገጌ ሰኒን ሄዱንዶኒ ከንኩመድ ኢባል ለካማንሞ ቄሳኒራ ቡቃኒ ጅሩ አመስ ገመ ሱዳኒን ሐሌላ ራወቹዳፍ ገሬን ራያ ኢትሰቢኒ ሻንጉልጀቹ ነው ፏሙ ሄደቶተ ጉሙዝ ወጀን ተውዳን ተታፊ ጎዳ ጅሩ ኡመቲች ያዶ ጅራቹ ጠቡ ቄሰጅራ ከናፉ ምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱ ማጭነይ ሪሩዳን ሚሴንሶተ ግግስቶታፊ ድግርቶትኒ ከኛ አከድሬ ሎላ ደቁን ኤርማተን ከምቡርቴስኔ ጀቹን ከኒብሰን ኦቦ ዮሐንስ ሞቱ ማፋ ነገር አገሩ ማቀባኑሌ ብርመዱማ ቢያ ኤክስሱፊ ከንዱሉ ጀቹን ሲብሰን ይጭሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽኒ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰበየ ነገመይ ሳኒቲን ሙርቶን ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ከንጀጀቤ ፈሙ ጀቹን ዱበተን ይጭሩ
አንድ ሀገር ነው ያለን አንድ ህዝብ ነው ያለን
ብየቱኩ ቀምና ኡመትቱኩ ቀምና ገራገሩማ ንያዳጅራቹ መላ የሮቲ ፓርቲ ሲያሳ ከነሰነ ጀንዊቲ ዶሊ ገመሰባ ሂማሌ ቢዮት ሊጣፊ ከኔምብሮን ኑቲ በነሚጅራ ከና ብየቲራ ቆለቹዳፍ ገራገሩማ ያዳ የሮዳፍ ቱርሱን ፓርቲን ዲሞክራቷ ቦሮ ሙርቶ ከነረገው ንሳ ዋንጀጀቤ ፈሙዳ ጀቹን ከኒብሰን ኦቦ መለሰን ተደበሉዳንስ ጌጌስቶትኒ ሚሴንሶትኒ ንግርቶትኒ ፓርትሌ ከኔምብሮ ዶለ ከኔራ አከቆደተን ኤርጋ ደበርሰን ይጅሩ ከናንድረስ ፓርትሌን ሀቃዋሱማፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ኢዜማፊ ወራክሰ ብያሌሳው መታ አማራ አብን ብርመዱማ ብያፍ ኒዶላ ጀቹን ጌጌስቶትኒ ሳኒ ድሬሎላት ቦቦውኒ ሳኒ ያደተማ ፓርትሌን ከናንድረ ከራነጋን ቀብሳውፍ ቦርዲ ፍለኖ ብያሌሳ ኢትዮጵያ ራ እየማ እርገተን ጉኔን አመሞ ብየቲን ሁምኖተ ሽሮርኬስቶ ተጀቹ ዋምቱ ፋና ወራነጌጌስቱ ደጌሮ ረደርቤ ፋነዱሉ ይሳኒ ላልችሴ ያደ ቦርድቻ ቀበኔ ዴቢውዳፍ ኒያላ ጉርሙሌን ፓርቲ ዲሞክራታ ቦሮፍ ሞቱማን ሂመና ረትዴሱ ጎቸጀደሜፍ ረድዴቢድ አንከናንድረ ሀላቱረ ኒጅሩ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ኦርቶዶክስ ተኬኛ አመሞ ገረገባ ተኬኛ አዳቲ ጨና እታኔ ዲያተከ ወልዳኖ ጌሶ ተፈያ ኦሮሞ ኢዲሌ አዱኛ ወልጋይ አፍራፋ ኢሳይራቲ ገርጋርሳ ሐዋሰ ቢያቲፍ ታሲ ሱፊ ሆጂ ቡልቺን ሰሚኒሶታ ወጅኒን ኦጀቻ ጅሩራቲ ኢብሰከኔር አለማዮ ቀና ኦገንቶታ ወልዲቻቲፊ ኢትጋፈተምቶታ ጃርሚያሌ ፈያ ሚኒሶታ አሶሲሴ ገባሳይታኑ ዲቆፔሴራ እትዲያዳ
ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ካንሰደር ካዱኛ ዳበቡ አፊኖ ጀነ የሞተው ሐንቅነተ ያጅለ ፈያ ሐዋሰ ኦሮሞ ቢያላጅራቱፊ ከናኖ ኦሮሚያ ከይሰጅራቱ ጉቱፍ ከኑንዳይዳም ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ሰርካ አዱኛ ቱንዳይኩን ወልዳ ሀኪሞተ ኦሮሚያ ወሊንቅንዶሙን ተጃጅለ ፈያ ፎየሱ ጨውምሰ ቴክኖሎጂፍ ኦጉማራት ጥየፈቹን ሆጅቻ ከጅሩቤ ኪዜ ድራታን ወልዳ ኦገዮ ተፈያ ኦሮሞ ከሰርካ አዱኛ ዶክተር አባሻ ሞሌንጮ ወልገይ ሁንዴ ፈማ ወልድቻ ወጋ ፍራፋላችሱን አከዱበተንቲ ካዮን ወልገይ ከና ሆጂሌ ወጋ ድርብ ሆጄተም ሚሴን ሶታፊ ዳብሌ ወሊን ሆጄተኒ ዲኤሱን ከሮራ በራይቲ አኑረቲ መሪያቹ ደጀደን
ወንተን ጎነ ከሳ ተኮ በርን ገዳ ኤገ ወልገይ አከና ጉዳኔ አስማል ወጀቻ ቱረከጀኑ ሚሴን ሶታከናፊ ነሞተ ወጂን ሆጀኑ ዳብሌ ወሊን ሆጀኑ ሚዲያሌ ወሊን ሆጀኑ ከነ ወጀኔ በረከነ ጀኔ ቲምኔ ኤገ ሰምቦዳሞ ነሞን ወጂ ሆጀኒ ኩኒስ አኩማከን ኡጂሳኒ ኑፊፍሰ ኒጅሩ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ራምዚ ካውንቲ ዲፍረንት ሚዲያስ ሀዋ hawaasni community oromo minnesotas isaan hundinu waan itti jiran nutti mani jiru amma mo ega sun umate biyar rais namota kakenan wajin hojjatan waldaa ogeessitoota hakimoota oromiyaa biiroo fayyaa kan oromiyaa isaan rais akkanuma dhageenye
waldaan ogeeyyata fayyaa oromoo ka sadarkaa addunyaa kun maallaqattiin hojjetu uummataa fi miseensota isaarraa kan argatu yommuu ta'u miseensonni waldichaa hunduu waldichaaf tajaajila tola ooltummaa akka kennaa jiran Dr. Abbaa Shaamoo himanii jiru. Waldaan kun hojii biyya alaatti hojjetuun alatti biiroo fayyaa oromiyaa, waldaa hakimoota oromiyaa fi yuunivarsiitota biyyattii 11 waliin ta'uun tajaajila akka kennaa jiranis himaniiru.
Waldaa hakimtoota oromiyaa wajjin hojjanna. Yeroo koronaan dhufesanii muuxannoo as jiru duraan yaallillee asii jalqabame tartiibni itti namni yaalamuunis asirraa jalqabame san ekspiriyansii sana asii sheer gochaanii turre yeroo mootummaan naannoo oromiyaadhaa istiraatiijii nama koovidiin dhibame kana baasatus nu waldaa hakimoota oromiyaa wajji ta'uudhaan karoora san baasaafi turre. Egasan ammoo yuunivarsiitii oromiyaa 13 keessa hakimoota jiraniin wal ta'uudhaan tireeningii first hand experience hands on experience kan jedhamu kan waan akkana wajjin hojjannaa yeroo irreechaa yeroo rakkoon garagaraa jirus jara kanaan walumaan hojjanna uummata keenya tajaajiluu irratti.
Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo ka sadarkaa addunyaatti dura ta'an damee ministootaa Dr. Abdurrahmaan Ibrahim qophiin kun ministootaatti kan qophaa'eef hojiileen waldichi hojjetu hedduu fi hawaasni Oromoos baay'inaan waan as jiraatuuf walgayii waggaa kana asitti qopheessine jedhan.
Qophiin hedduu bareedaa ture. Wanni ministootaa irratti dhuguma yeroo 4ffaaf kan deemaa jiru annual conference 4ffaadha. Wanni ministootaa irraa qopheessineef illee ogeessi fayyaan jechuun membariin IOPA namni hedduun ministoota illee jiraatani. Kaan ammoo aktiivitiin adda addaa kan dalagamaa jiru as ministootaa irratti. Last year 2020 irraa jalqabne waa'ee COVID irratti hedduu barsiisaa turre. Uummata keessa gabuun uummataa illee barsiisaa illee turre. Warra mootummaa biyyaa jechuun Minnesota Department of Health kan jedhamanii jiranii akka biiroo fayyaa eegumsa fayyaa Minnesota jechuudha. Isaa wajjiidhaan paartner ta'anii isaallee wajjiin hedduu dalagaa jirra. Akka kaawuntiitti akka yookaan ammoo akka biyyatti regions kan jedhamu sunitti Ramsey County wajjiin waajjira eegumsa fayyaatii isaaniis akka kaawuntii isaallee wajjiin hedduu dalagaa jirra. So aktiivitiin hedduun asitti ta'aallee waan jirtu isaan sun wajjiidhaan paartner ta'anii waan dalagaa jiru. Vaaksiiniillee hedduu uummataallee kennaa jirra. IOPA'nis vaccine provider illee waan ta'ate sunuma sababeeffachuudhaan as Minnesota irratti namni hedduu waan as jiru asirraa qopheessina.
Kutaa biyya Minnesota waajjira fayyaa uummataa Ramzeetti daayirektara hirmannaa uummataa kan ta'an Kim Kloozii walgahii kanarratti kan hirmaatan yommuu ta'u walgahii kanarratti maaliif akka hirmaatan akkasiin himu.
We've been working with IOPA with our community outreach and working to get information about.
Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo waliin dhimmoota dhukkuba COVID proojektoota viidiyoo dhimma ulfaa'u irratti barreeffamoota dhiyeessuu fi daa'imman waggaa 5 hanga 11 jiran irratti fayyummaa talaalli COVID-19 irratti hojjechaa jirra jedhan. Hojiin waldaan kun dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechaa jirus kan jajjabeeffamu akka ta'e dubbatan. Walgahii kanarratti biiroo fayyaa Oromiyaa fi waldaa hakimoota Oromiyaa irraa gama Skype'tiin ergaan kan darbe yommuu ta'u aadde Obsee Luboos dhimma hundeeffama oomisha oksijiinii hospitaala Najjootti hundaa irratti ibsa kennaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. kanamales marsariti kenya VOA afan oromof follow one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTube irratun argachu dandesu VOA.
Sochin investment TV yottalita kesumammo United States fi China China ni Africa kesatti hojjecha jirani ilalchise gabasni qopai kanattane diyata mecaqasa
akabektonni denak defi jiratonni jiranitti mallakni biliyona heddun United States investment Africa irratti dangalafte lafarratti ammana mullatu Girenya guyya guyya namota kesatti si buansa guddamiti. Katrin Kiura lammile Kenya kumatama lakkawaman warren daldala mesha elektroniksi irratti bobba'an kesa namatok. Meshale China fi biyottallita kesatti omishaman rabsiti. Akka Kiura njettutti omishalen China daddafani gurguramu.
This first quality, second quality to fifth quality. So it depends with what the customer is asking for. Because we will sell something that a customer
Kulkulina
wants.
Yokan quality tokofa. Kulkulina lamafa. Ama kulkulina shanafa tijir. One man miloni kenya gafatan urrati murtaa. Bittafi gurgurtan. Nuan man miloni kenya barbadanu gurgurra. Ampolishen ingi soddumayo jedani. Kamna. Kanshantamayo barbadanisi. Kamna. Jetti Katrin. Meshalin Electronics is a company in China, Africa kesatti itti xiyyeeffatanidha. Akka jiraattonni jedhan investimentiin akkana jireenya isaanii guyya guyya waliin waan walitti hidhateedha.
Kisiniji ya bazo tunaziona kwa maduka zinatoka China. Kisikia projekti za serikali, nji zake sinaona zinaedesha na wa China.
Omishni nusuki kiesati arginu heduni sani kan Chinati. Akada genjuti projekto ni motuma matani sani China adange gefamu. Amerikani investi go chajira tulle lafarrati wanti arginu hinjiru. American sanagote, American kanagote, wanjit amudagenya male dachir ratar gahinjurf. Jeda Joseph Kamau. Akka scientist onni dinak dejed anitti, Afrika hawa chura fi dorgommin akata yoka modeli kabenya ojirra olchu aboti kabenya biya alatu murtesada.
China has followed its money in. Whenever it's invested, unlike other lenders, it's actually followed its projects with the engineers.
China ni biye karshi itti dangalafte kesa karshi se hordofti. Engineeron ni sani projecti isani fanadem. Ali ali amma ujjatota biye isani hirmachi sutti demu. Kan ojin isani akkalafa ratti mullatu taasise isasan jedan. Ministeri dimma la United States Anthony Blinken dienya kana yemmu biyottan Afrika sadida watani biye sani Ittuba aliki biyotan irrattin bayisin ardi Afrika kesatti investi gocha akkajirtu dubbataniru. Wahoron garagarumman yokin addadumman barbachisa akkatae dubbatu.
If you look in the overall picture of the debt stock, and by this I mean other types of debt beyond commercial, because China has been mainly commercial debt. The West is still ahead in terms of
Yo fakki wali gala kusama ida ilalle idaliq idaldalatini alajechu koti chinan harka cala idaliq idaldala irratti hundofte kara dollara lafarrasochu ajirun warrilita amma yudursa ajiru yo rakale aka IMF yokin fandi mallaqa addunya wali gala rakale dunfafi walotini yo ilallu amma yo warrilita iddo qabachu isanitu mullata jedani wahoron Walitti dhufeenya Afrika wajjiniin qabdu jabeessuudhaafi United States bara addeemaa jiru kana 2022 tti yaa'ii hoggantoota Afrika akka qindeessitu White House beeksiseera. Jedha gabaasni Victoria Amunga Nairobi irraa qopheessite an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada hoo qabaattani voaafaanoromoo.com nu ergaa. Qophii kana kan isinii karaa intarneetiin tamsaasaa turte dhegisti gammee piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 53ffaa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffacha amma qophii boriitiin walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jedhu kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati nagaatti.